Mandela, 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 mholi wesizwe sikufise impumelelo. Mandela, mholi wethu, uhola bantu bonke ezweni lethu. Baba Mandela, mholi wesizwe.